Mago, yeah. Oh, Lalo.
Dream City.
World trying to be a nini.
Yeah.
World trying to be a nini. World trying to be a nini.
Nimezaliwa da, nimezaliwa mtani. Sikuacha na jina, nimelipatia mtani. Kuitwa Young D, wala ikuwa my plani. Bila brother D, sijui ningeitwa nani. Oya, ongea na watu vizuri, hadi Masaki kuna nyumba za laki. Oya, jifanya tu na kiburi, unela zako ila bebe upati.
Oya, ongea na watu vizuri, ulitaka bebe silimekuja basi. Oya, huo ni maisha mazuri, pige sabu jana ulikuwa wapi we.
My dem wakinona ni makopa, wana wakinona wanaogopa, adu wakinona wanachopa, narudi bure ikitoka.
From the bottom na maniga we made it. Wala tusifanye vitu complicated. Tusha piga kazi ni mipunga tutu baby. Tuneza kwenda nyumbani only if you ready. Wanasema wanatupa shida, no don't believe that. Ni mengi tumejifunza, that's why we get to lead it. Mwanzo tulivwanza walidhani ni rahisi. Na squeeze wanani check wanadai kwamba tumekumiss. And I don't mind, sione ni na flex kwenye my own mind. They go crazy to why oh why. Akwea madeni kwa kikisha wani die. Wano takubeba kama mpiro kini try. So just party na utamwa mistari. Na vitu vikari. Watoto wanaweka miguu kabikari. Kari.
World trying to be a nini.
Yeah.
World trying to be a nini.
Mtoto wa mdini.
World trying to be a nini.